Mungu Baba, mbele zako Baba nipo. JTR, giving up my life, all I can offer to you Lord.
Nakupa life yangu yote Yesu, bila kumani vile watu watasema. You crown my life, you really love me, I thank you Lord, Jehovah Most High. Nakupa life yangu yote Yesu, bila kumani vile watu watasema. You crown my life, you really love me, I thank you Lord, Jehovah Most High.
Yesu kanipenda kafa msalabani kwangu, na mimi kampenda. Maisha yangu yote imejawa na furaha, nikiwa nina trouble mimi sina worry, cause I know Jesus is in control. I'm telling you my friend, mana nakupenda, sitaki wangamie, naye Yesu ni uhai. Kanipo pendo wake Yesu mie, maana ninataka nisheo upendo wake mina we. Aha, aha, maisha yangu yote, kazi zangu zote, na yote nitendayo mina mpa Yesu tu, na mpa Yesu tu.
Nakupa life yangu yote Yesu, bila kumani vile watu watasema. You crown my life, you really love me, I thank you Lord, Jehovah Most High. Nakupa life yangu yote Yesu, bila kumani vile watu watasema. You crown my life, you really love me, I thank you Lord, Jehovah Most High.
Maisha duniani sio mangumu vile twadhani, Mungu katuumba tupate raha duniani. Lakini sisi tume choose iyo life, kumtumikia shetani devo kila maali, kumtimizia mipango yake yeye shetani. Sigara sitovuta, pombe sitokunywa, tukipatwa na magonjwa kama kansa tunalia. Oh God, wasichana warembo tukiwacheki sisi tutulii, tukipatwa na magonjwa kama ukimwi tunalia. Oh God, wasichana wanaume wenye pesa, magari ya kifahari mkiwaona mtulii, mkidungwa mimba au ukimwi mnalia. Oh God, na ndo maana mimi life yangu, nafsi yangu, na yote nitendayo, na mpa Yesu tu, na mpa Yesu tu.
Nakupa life yangu yote Yesu, bila kumani vile watu watasema. You crown my life, you really love me, I thank you Lord, Jehovah Most High. Nakupa life yangu yote Yesu, bila kumani vile watu watasema. You crown my life, you really love me, I thank you Lord, Jehovah Most High.
I give you my life, I give you my life, I give you my life, my Lord. I give you my life, I give you my life, cause you're the only one who deserves. I give you my life, I give you my life.